ke garoose gawaadi obala wanaag lagu gudaaye gabaryayogaawe hadalkay garoose gacantay midige garabkay bidxeede gacantay midige garabkay bidxeede gardaarolayaashe isku keengubaaye garanka qaadne gardaarolayaashe Yeah.